mpya mpya na kupaka rangi.
So what does the Bible teach about the state?
Na Biblia inafundisha nini kuhusu serikali?
So tusome toka barua ya Warumi mlango 13 moja mpaka nane. So Apostle Paulo anaandika, kila mtu na aiti mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka, fanya mema nawe utapata sifa kwake, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema. Lakini ufanyapo mabaya, ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Kwa hiyo ni lazima kutii, si kwa sababu ya ile ghadhabu tu, ila ni kwa sababu ya dhamiri. Kwa sababu hiyo tena mwalipa kodi, kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu, wakidumu katika kazi hiyo hiyo. Wapeni yote haki zao, mtu wa kodi kodi, mtu wa ushuru ushuru. Astahilie hofu hofu, astahilie heshima heshima. Msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ametimiza sheria. So ya kwanza tutauliza swali, je, serikali ni nini? Kwa nini pana serikali katika dunia? Na katika maneno haya tunaweza kusoma kwamba ujibu ni kwamba ni it's the will of God.
Ni vile Mungu amekusudia.
Verse 1 says the authorities in the world are from God.
Kifungu cha kwanza kinasema kwamba mamlaka yaliyopo yote inatoka kwa Mungu.
God does not rule in everything directly, but he has placed other authorities in the world.
Katika kila jambo Mungu aongozi tu, lakini ameweka watu ambao wanaongoza.
Now, katika kweli pana tatu. Tunapoanza maisha wetu, pana mamlaka ya wazazi wetu, mama na baba. Mungu amewapa mamlaka katika maisha wetu. Pia katika kanisa, pana wazee wa kanisa, na wana mamlaka kufundisha neno la Mungu, na kuona kwamba njia la kanisa ni njia la Bwana, kufuata maneno ya Biblia. Na ya tatu, pana mamlaka ya serikali. And for that reason, verse 1 says, we must obey governing authorities.
Kifungu cha kwanza kinahimiza kwamba tutii mamlaka ambayo yaliyopo.
And verse 2 makes it very clear again.
Bili pia inatoa wazi wazi.
It says, rebellion against government is rebellion against God.
Yule mtu ambaye anakaidi kuhusu serikali, anakaidi tu pia na kwa Mungu vile vile.
Na katika nchi zetu, tumejua muda bila, without the rule of the government. We've known a time when law broke down just about 4.5 years ago.
Katika siku za mwisho tumejua, tumeishi na kujua jinsi kuishi bila sheria ilivyo tu.
After the elections and the police lost control.
Baada ya uchaguzi uliopita, Polisi hawakuwa na uwezo wote tena.
And so, was that a good time?
Ilikuwa wakati mzuri?
Would you like those times?
Unaweza penda wakati kama huo kweli ambapo hakuna sheria?
I think no.
Hakuna mtu anapenda.
Now, we know that the government is having many problems.
Unajua kwamba serikali iko na shida nyingi.
Na pana vitu vingi ambavyo tunavi taka kuvichagua katika serikali wetu. Lakini hata serikali baya ni kitu was it better bora ya kuwa bila serikali. It's better than anarchy. So the Bible says a Christian should look at the government and see God.
Biblia inasema kwamba Mkristo inatakana angalie serikali na aone Mungu ndani yake.
So the government says, here are our laws, and we should say, well, to me, these are as God's laws.
Serikali inasema hii ndio sheria ambayo inatakana mfuate, na sisi lazima tuseme hii pia ni sheria ya Mungu.
Because God has put his authority in the hands of the government.
Sababu Mungu amechukua mamlaka akaweka kwa mikono ya serikali.
Now Paul, he knew about bad governments.
Paulo alijua kuhusu mamlaka mabaya.
And watu wa mji la Rumi, they knew about bad governments.
Na watu hawa ambao walikuwa wa Rumi walikuwa wanajua kuhusu mamlaka mabaya.
They had a very bad government.
Walikuwa na serikali ambayo ni mbaya.
And at that this time, the emperor was one of the worst rulers that world history has known.
Wakati huo ule mtawala alikuwa ni mbaya zaidi ambayo watu wajai kumuona.
Maybe you've heard of Caesar Nero.
Labda umesikiza mtu anaitwa Caesar Nero.
He's the one who fed Christians to lions.
Ni mtu ambaye alichukua Wakristo akapatia simba kuwala.
He's the one who used to coat them in tar and set fire to them.
Alikuwa akiwawekea mafuta na kuwachoma.
Who used Christians to be the lights at his parties, at his palace, as he set fire to them in that way.
Alikuwa akiwa na sherehe kidogo anachukua mafuta anamwagia Wakristo wanachomeka wanakuwa moto sasa yeye kuona.
And it is believed that Paul was put to death at last by this Caesar.
Na inamaanika kwamba huyu Caesar ndiye aliyemuua Paulo.
And Caesar had often been in the Roman prisons.
Na amekuwa katika kwa jela ya Warumi.
He had often been in the courts and he'd got no justice from them.
Na alikuwa katika mahakama na hakuwa anapata nini haki katika hao.
And they wouldn't listen to his case, but they just sent him to wait in the jail for another year and another year.
Na wako wakimsikiliza, wako wanataka kukata sheria yake, walikuwa wanamsukuma kesi yake kila wakati.
So these people, they knew about bad governments.
Hao watu walijua kuhusu mamlaka mabaya.
But Paul writes to them and says that everyone, verse 1, everyone must submit.
Paulo anasema kila mtu lazima atii. Kifungu cha kwanza.
Because the authority of the government is the authority of God.
Kwa sababu mamlaka ya serikali ni mamlaka ya Mungu.
So if you despise the government, then you are inviting God's judgment upon you.
Ukidharau serikali, basi wewe unaleta hukumu ya Mungu juu yako.
It is right for the government to punish those who ignore and despise it.
Ni vyema serikali ikiwahukumu wale watu ambao wanapuuza.
That's what it says in verse 3.
Hapo katika kifungu cha 3.
Governments are not there to make godly people afraid. They are there to make disobedient people afraid.
Serikali haiko pale kunyanyasa watu wa Mungu, lakini iko mahali pale kunyanyasa watu ambao wanafanya dhambi wenye makosa.
Verse 4, mstari ya 4, inasema kwamba serikali ni mtumishi wa Mungu, mtumishi kufanya vitu vyema.
Yes.
That's a reason we should pray for our governments.
Hiyo ndio maana lazima tuombe serikali yetu.
They're the servants of God.
Hao ni watumishi wa Mungu.
Now, many of them, they don't know that.
Wengi hawajui hiyo jambo.
They say, oh, I'm the servant of my constituency out in Western.
Wengine wanasema mimi ni mtumishi wa constituency yangu mahali pengine huko Western.
I'm the servant of my tribe and people.
Mimi ni mtumishi wa watu wa kabila langu.
And some of them will go a bit further and say I'm a servant of the people of Kenya.
Wengine wanaenda wanasema mimi ni mtumishi wa watu wa Kenya.
But even that's not far enough.
Hata huyo hajasonga kwanza.
They're the servants of God. That makes a government job a very important thing.
So we
should pray for God to raise up honest and humble people.
Tuombe Mungu ya kwamba awainue watu wazuri, watu wenye wanyenyekevu na wale ambao wanafanya mambo.
People who really have hearts to serve him.
Wale wako na roho ya kumtumikia.
We should pray that they often remember they are servants.
Na tuombe kwamba waweze kujua kwamba wao ni watumishi.
Si bwana wakubwa. They're not lords. They're not masters. But they're to be servants.
Sio watu wakubwa kubwa tu wawe watumishi wa kutumikia watu.
When we vote, we should be careful to choose servants.
Tunapopiga kura, tuwe makini sana wakati tunachagua watumishi.
Don't look for the one who's the biggest big man.
Usiangalie mtu ambaye amejawa kabisa.
Look for the one who will be the humble servant.
Angalia kwa ule ambaye atakuwa mtumishi mnyenyekevu.
God will judge his servants.
Na Mungu pia ataleta hukumu kwa watumishi wake.
He will say, I put you in this position. How did you serve me there?
Atasema nilikuweka mahali hapa, ulitumika namna gani?
We should really fear and tremble for some of the people in government today.
Lazima tuogope na kutetemeka kwa baadhi ya viongozi ambao katika serikali siku ya leo.
Suppose that the owner of that plot, he gives you the plot.
Ikiwa mtu wa hii plot atakupatia hiyo plot yake.
He just says manage it for me. I'm going away for some time.
Anakuambia wewe nichungie tu ninaenda kidogo.
Make sure I get some profit.
Na hakikisha kwamba nimepata faida.
And then he goes on his journey.
Na shika safari aende.
Now you bring in all your family just to live there.
Na wewe uende kwenye ukusanye makabila yote ulete hapo.
You make the place full of dirt and rubbish.
Mufanye tu vituko vyenye venye mnafikiri mnaweza.
You don't do any farming.
Amfanye hata nini ukulima.
You get nothing for the owner.
Auweki faida kwa mwenyewe hapo.
What will happen when he comes back?
Je, huyo mwenyewe akija hapa atakufanyaje?
He'll be very angry with you.
Atakuwa mkali na wewe.
Well, there's many people in government jobs who are like that today.
Watu wengi katika serikali wako hivyo siku ya leo.
We should pray that God will open their eyes.
Mungu tunaomba kwamba afungue macho yao.
Now, one of the works of government, verse 4, is to punish evil.
Kazi ya serikali katika kifungu cha 4 ni kukabiliana na uovu.
It says the government is an agent of God's wrath.
Serikali ni mtumishi wa ghadhabu ya Mungu.
That God has pointed him, the government, to punish evildoers.
Mungu ameweka serikali kuwahukumu wale ambao wanafanya maovu.
Part of the job the state is to deal with crime and to punish it.
Moja wapo ya kazi ya serikali ni kukabiliana na ujambazi.
So police and courts and prisons, those things are part of the anger of God.
Polisi, mahakama pamoja na watu wa gereza, hii yote ni baadhi ya kazi ya Mungu.
So we should not laugh at them.
Tusiwachekelee.
We should not corrupt them.
Tusiwaonge kwa ufisadi.
But we should seek and pray that they will be honest places of true justice.
Ni vizuri kuwaombea kwamba sehemu ambazo wanafanyia kazi ni sehemu za kutupatia huduma yetu ambayo ni nzuri.
Now in verse 4 it says that servant of God carries the sword.
Katika ile inasema kwamba mtumishi huyo wa Mungu ambaye ni serikali anabeba upanga.
The state can even put a person to death.
Serikali ina haki za kukuhukumu kifo.
And Paul said the same thing another time also.
Paul alisema jambo kama hilo wakati mwingine.
He said, if I've done a crime deserving death, then I don't refuse to die.
Alisema kwamba kama nimefanya jambo bali nahitaji linastahili kifo, basi mimi siogopi kufa.
Oh, by the way, I didn't have any power at home this morning. That's why I haven't got the sheets.
Oh, leo ningeweza ujumbe huo tungepata kwa karatasi kwa sababu hakukua na stima.
I'll try to bring you them next week. So that one is somewhere at the end of the book of Acts, but I can't tell you the exact verse. So verse 6 then says, for these reasons we pay taxes.
Katika kifungu cha 6 inasema tunalipa ushuru.
All those works we have spoken of, they need money.
Mambo yote ambayo tumeongea yanahitaji pesa.
You can't have police and courts and prisons. You can't have cabinets and prime ministers without letting them eat and letting them live.
Hawa watu wanahitaji mshahara, kwa hivyo wanahitaji ushuru wetu, lazima tutoe pesa.
God's servants need to eat and to clothe themselves also.
Hata watu wa Mungu pia wanahitaji kukula na kuvaa.
And God has allowed them to place taxes on us, Mungu, so that those works can be done.
Mungu amewaruhusu watutoze ushuru ili kazi hizo ziweze kufanyika.
Now, someone will say, but they waste a lot of the taxes.
Wengine wanasema hawa watu wanakula pesa ya bure hapa.
They spend it on things that should never be done.
Wanachukua pesa za ushuru wanafanyia kazi ile ambayo itakani.
They steal it and there's corruption and graft.
Wanaiba, wanakuwa na mambo ya ufisadi na mambo mengine.
That happened also in Rome.
Hiyo maneno ilitendeka ukule Rumi.
Those things happen in my country.
Hiyo mambo inatendeka huko Uingereza.
Those things have always happened.
Na hiyo maneno inatendeka kila wakati.
The Christian way is not to abandon God's servants in the world.
Ukristo sio kuachana kuwaachilia watumishi wa Mungu katika ulimwengu.
So a Christian cannot say, well, I'm not paying tax.
Mkristo anasema mimi sitalipa ushuru.
The Christian must pay his tax and pray that they will repent and they will do better with it.
Mkristo lazima alipe ushuru na kuomba ili kaweze kufanya kazi nzuri hiyo ushuru.
We even find Jesus one time paying a tax.
Tulimuona hata Kristo mwenyewe akitoa ushuru.
So where the government is regulating some part of life, we should honor it.
Wakati tunaona serikali inafanya hii kazi, lazima tuheshimu.
We shouldn't ignore it or despise it.
Tusidharau wala tusipuuze.
Where you need a license, you should try to get a license.
Kama unataka license, lazima utafute license upate.
So, like I've been trying to get one for my motorbike for about 8 months.
Hata mimi nimekuwa nikitaka license ya pikipiki sasa miezi kadhaa.
And it's proving difficult.
Inakuwa ngumu.
Other times I need a visa to be in the country.
Wakati mwingine anahitaji ushuru nini visa ya kukaa katika nchi kibali.
Or you need to get different cards for different jobs or identification cards to vote.
Unataka hizi makadi kama unataka ID nina nini hizo vitu zote unaambiwa uende uchukue na pesa kidogo.
Those who drive the matatus are supposed to get the licenses.
Wale ambao wanaendesha matatu wanahitaji kukuwa na kibali cha kuendeshaji.
There are licenses for businesses.
Kuna kibali cha kufanya biashara.
There are licenses for marriages and for burials.
Kibali cha ndoa na kuzika watu cha wafu.
And the government is over all of these things.
Na serikali inashughulika na mambo haya yote.
So the government can know who is meant to be driving on a road.
Na serikali inatakana ijue ule ambaye anastahili kuendesha katika barabara.
And the government can know which businesses have paid their taxes.
Serikali inajua ni biashara gani ambayo inatoa kodi, inalipa kodi.
The government can know who is married or who should be in the country as a visitor.
Serikali inajua ule mtu ambaye ameoleka na ule ambaye atakana yeye katika nchi kama ametembelea nchi mgeni.
They often make these things very hard for us.
Inafanya mambo haya kuwa ngumu kwa sisi.
And so very many people, they just say, let's leave those things, let's not do them.
Watu wengi wanasema tusifanye hiyo maneno ya kulipa ushuru, tusijaribu.
And so often you get in a matatu, the driver has no license and he doesn't seem to really know what he's doing.
Naingia kwa matatu, dereva hana license, hajui chenye anafanya.
And we have more road accidents than so many countries in the world.
Tunakuwa na ajali za barabarani mingi sana kwa kupita mataifa mengine katika ulimwengu.
Bible says Christians should be a light to others.
Biblia inasema kwamba Mkristo lazima awe mwanga kwa wengine.
Even if it causes us trouble, we should show them the example.
Hata kama itatugharimu, lazima tuwaoneshe kwa mfano.
Even if it slows us down, we should do it the right way.
Hata kama mambo inakuwa mbaya, lakini lazima tufanye kwa njia iliyo nzuri.
So that's all those things. Taxes is one, as in verse 6.
Katika kifungu cha 6, kodi hiyo ni ya kwanza.
But verse 7 says whatever we owe, we should pay.
Inasema chochote ambacho tunapata lazima tulipe.
Taxes and revenue,
kodi na ushuru,
respect and honor.
Inaleta heshima na heshima.
Christians should not be those to despise the government, but to pray for them that they will improve.
Wakristo sio watu wa kudharau serikali, lakini wa kuombea serikali ili kaweze kuendelea.
So whatever you owe, whether it's money or whether it's honor, that give.
Kama unahitajika kufanya kitu fulani, iwe ni pesa ama iwe ni heshima, ndio stahili kufanya hivyo.
Paul repeats in verse 8.
Katika kifungu cha 8 Paulo anarudia.
We should try to live without owing anything.
Anasema tusiishi watu wa madeni.
That we should owe only love.
Lakini tuwe na deni la upendo.
Love is the debt that we'll never finish paying.
Upendo ni deni ambayo hatutamaliza kulipa.
So what things are there in your life that you need to pay?
Mambo gani ambayo katika maisha yako unahitaji kulipa?
Things where you've not got the papers.
Mahali ambapo hauna makaratasi fulani.
Things where somebody's waiting for you for something.
Mtu anakungojea mahali fulani ulipe.
Paul says put those things right.
Weka mambo hayo sawa sawa. Paulo anasema.
Not just government but all of life.
Sio tu kwa serikali lakini kwa maisha yako yote.
There's one thing we'll never finish paying, that's to love each other.
Jambo ambalo hatutamaliza kulipa ni upendo kwa kila mmoja wetu.
So above all, let's make sure we do that.
Zaidi ya yote tuhakikishe tunafanya hivyo.
Sometimes governments make our life difficult.
Sasa sio serikali inafanya maisha yetu kuwa ngumu.
But let's make each other's way easy.
Wacha tufanyie wengine maisha yao iwe rahisi.
Let's be a light to show others how to live honestly.
Wacha tuwe mwanga kuangazia wengine jinsi ya kuishi kwa njia iliyo nzuri.
How to live straightforwardly.
Kuishi kwa njia iliyo nyooka.
How to make the way easy for others.
Kufanya njia watu kukua kukua rahisi kwa wengine.
How to build others up.
Jinsi ya kujenga wengine.
As Paul says, that is the whole of the law of God.
Paulo anasema hiyo ni sheria ya Mungu yote.
To love your neighbor as yourself.
Kumpenda jirani yako kama jinsi unavyopenda wewe.
May God help us.
Mungu atusaidie.